umuyobozi w'ishyaka FDU Inkingi Victoire Ingabire ejo bundi nejo yitabye ubugenzacyaha, yabajijwe ibibazo ku gitero cyaguyemo abaturage 14 mu cyumweru gishize mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma, Ingabire aravuga ko ntaho FDU Inkingi ihuriye n'iki gitero.
Nibyo koko, ejo nari natumiwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda, ndetse n'uyu munsi nagiyeyo, ariko uyu munsi ntabwo bavuga twarikoze kubera ko umunyamategeko atarahari. Ariko nibyo nagiye kubazwa ibijyanye na biriya bitero byabereye mu Kinigi.
Ko biriya bitero byakozwe n'abantu bivugwa mu itangazamakuru ko ari abo muri RUD Urunana, wowe ukaba uri umuyobozi wa FDU Inkingi, kuki barimo kugutumiza?
Naho ngaho ikibazo kiri ko uyu munsi ibyaha byose bikozwe bumva bigomba kubarizwa muri FDU Inkingi. Ndagira ngo nongere mpamirize Abanyarwanda ko FDU Inkingi nta mutwe w'ingabo dufite, nta n'uwo tuzagira. Ntabwo ibibazo biri mu gihugu ni ibibazo bya politike bidasaba amasasu. Narayivuze kera na FPR iri ku butegetsi yakoresheje amasasu ivuga ngo irazana demokarasi, irazana Abanyarwanda ubwisanzure. Uyu munsi ntabwo twageze FPR ku butegetsi. Ntabwo rero amasasu, demokarasi, ubwisanzure mu gihugu, kurwanya ubukene bizanwa na Kalashnikov. Ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ngo urimo urababohora, ntabwo bishoboka. Ntabwo rero iyo strategi niyo ngengabitekerezo imeze ityo FDU tuyifite, nta n'ubwo dushobora kuyikoresha kuko dusanga atari igisubizo cy'ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite.
Madame Ingabire, uvuze amagambo akomeye cyane kuko uravuga uti ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ko uzanye demokarasi. Bisa nkaho uyasubiyemo kuko icyo gitero kikimara kuba wasohoye itangazo ku rubuga rwawe rwa Facebook uvugamo amagambo uvuga ngo ntabwo wavuga ko ukunda igihugu ngo wica abaturage bacyo. Uwakumva ayo magambo ni nkaho wagira ngo wavuganye n'abakoze buriya bwicanyi bakakubwira ko bakunda igihugu. Madame Ingabire,
ya nuko kenshi usanga niba abantu bavuga ngo bararwanya ubutegetsi buriho ariko bagahitamo kwica abaturage, njye nibyo nibaza. Hari ubwo bwicanyi bukorwa n'abo ngabo bavuga ngo baje gutabara u Rwanda, ntabwo watabara Abanyarwanda ubica. Ntabwo wakunda igihugu uri mu Rwanda ngo wice abenegihugu. Ubwicanyi ubwo aribwo bwose ngenda burwanya aho buva bukagera. Umunyarwanda, ubuzima bw'umuntu ni ntanyeganyezwa, nta munyarwanda ubundi wagombye kwicwa. Noneho hababazwa no kubona umunyarwanda yitwa n'undi munyarwanda kandi bikitwa ko amwishe ngo mu nyungu z'igihugu. Ibyo ntabwo ari mu nyungu z'igihugu. Niba wishe umunyarwanda umwishe mu nyungu zawe bwite, abantu bakajya bica Abanyarwanda ngo bitwaze ngo bikoze mu nyungu z'igihugu. Ntabwo ari byo. Niyo mpamvu durwanya n'ibyo inyuma. Uwica n'uwo ari we wese, aho yaba ariho hose, iruhande yaba ariho hose rwose, nzahaguruka mu Rwanda.
Madame Ingabire, ariko dusubiye ku bya kiriya gitero, wowe uravuga uti bariya bantu simbazi, naho baturutse simbazi, ntaho bahuriye na FDU.
FDU nta mutwe w'ingabo tugira. N'uzahaguruka akiyita ngo ni ingabo za FDU, uwo muntu azaba abeshya kuko ninjye muyobozi wa FDU. Uzavuga ngo ni ingabo za FDU, ninjye nzavuga ko umuntu abeshya kandi nzanamunyomoza kandi azaba azi neza ko arimo abeshya kuko nta ngabo FDU igira. Niba n'uwicaye ahantu akabitekereza akumva yari kuzitira ingabo za FDU, yize iki ntazabikore kuko nzamutamaza FDU ntangabigire, nta n'ibyo nzagira na rimwe.
Ariko Madame Ingabire, mufatanyije na P5, muri mwe mashyaka agize P5 kandi irimo umutwe wa RNC, harimo ndetse n'abariya bafashwe bari mu nkiko hariya mu Rwanda, ntubona ko nawe bashobora kugufata nk'ufatanyije nabo muri P5 bakaba bakubaza ibikorwa n'izo ngabo?
Hari ikintu ngira ngo abantu basobanure. Iyo abantu bashyize hamwe, iyo amashyaka yashyize hamwe basanzwe muri politiki, bumvikana ibyo bagomba gukora, ibyo abantu bagomba gukora, ibyo abantu ba P5 ibyo bahuriyeho ni ibijyanye na politiki, ni ibijyanye na diplomasi, ni ibijyanye n'itangazamakuru. Ubundi ishyaka ririgenga. Ntabwo rero ibikorwa bikorwa mu ishyaka iri n'iri ushobora kuza kwizaniza mu rindi shyaka. Ntabwo abakunye politiki bose barabizi. Ntabwo ibikorwa by'ishyaka rimwe ubyitirira irindi shyaka, ntabwo bishoboka.
Nuko rero Libi irakomeza irakubaza, ibindi bakubajije ni ibiki?
Sindi bigemo cyane kuko nshyetuje igikorwa, ariko ndumva kuvuga yuko nabashijwe kuri ibyo bitero kandi ko nashubije. Ibyo maze kubasubiza nibyo nabashubije. FDU ntangazo tugira na nizo tuzigera tugira. FDU itabihuriye n'ibitero byishe abaturage bo muri Kinigi. Njyewe ndabare ku giti cyanjye cyangwa ishyaka nyobora nta ruhare na rumwe rufite mu baturage niba bavuga batabanyishe nibarize ntabwo mbona ukuntu babiza kwibaza umutwe wa FDD nkiyi nuko nicyo ngira ngo abantu be kujya bakomeza gusa n'abayobya uburari bagashaka kurwanya FDD nkiyi ikora politiki yayo mu gihugu FDD nkiyi iri mu gihugu ntangabo dufite kuvuga ngo abantu biciwe hariya ngo ngo ni FDD yabishe babatemaga bageze dute kandi muri FDD bahora batwicira abantu ibyo ni byo sandari kuyobya uburari mu buryo bukabije wenda no kugira ngo babarenzeho kiti kibazo cyo kwarwanya ishyaka barimo bicwa ntabwo rero natwe twajya no kwica abandi baturage kandi n'ubwicanyi bukorerwa abarwanya ishyaka bwanjye mbarwanya.
Madame Ingabire, umaze igihe uvuga amagambo yo kunenga ubutegetsi bwo mu Rwanda utajenjetse, umeze nk'umuntu wabonye imbaraga nshya ziguha icyizere cyo kuvuga ibyo umuntu yabonaga ko utashoboraga guhita uvuga ukiva muri gereza. Izo mbaraga urazikura kuki?
Imbaraga nzihabwa n'abaturage, kuko niba ndwanya akarengane gakorerwa abaturage mu ngingo z'abaturage nta handi imbaraga nzikura. Ntabwo imbaraga nzajya nzazikura mu gisirikare, imbaraga ni mu baturage, kuko abaturage nibarenganwa ukavuga ku ruhande rw'abaturage ukabavuganira naho imbaraga uzikura kuko iyo ubona uri mukuri kandi ukabona nabo uvugira bakumva ntacyo tumutagira imbaraga cyane iyo uzi ko ntacyo urimo gukora kuko ntacyo irindi mu nkuru.
Madamu Victoire Ingabire, umukuru w'ishyaka FDU Inkingi, yaganiraga na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Azasubira kwitaba urwego rw'ubugenzacyaha RIB ejo kuwa gatanu nk'uko yabitubwiye.